kwasa ngadlale ngani
ngenanga phakathi ungenanga phakathi ngenanga phakathi ngenanga phakathi ngenanga phakathi ungenanga phakathi wephetaziwe asiwe wephetaziwe asiwe obana bathaziwe asiwe asiwe
Aziwe,
aziwe,
obana bathaziwe.